magaalada Baydhabo waxa ayaa laga sameeyay ololahan oo ujeedkiisu yahay kor u qaadista wacyiga bulshada ah Baydhabo ee ku aadan ilaalinta deegaanka iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo xakamaynta iyo joojinta adeegsiga bacaha plastic-ga taasoo si weyn waxyeelo ugu haysa deegaanka. Ololaha nadaafadeed iyo wacyigelineed ayaa laga sameeyay wadooyinka xaafadaha magaalada Baydhabo oo qayb ka ah qorshe ballaaran oo ay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Koonfur Galbeed wado. Qaar ka mid ah bulshada isku xilqaantay ololaha nadaafadeed ayaa sheegay inay sii wadi doonaan.
Eed iyo eedaa dhaban ka qabno dadka xaafado oo xaafadan ku baxsan ku sheenowna qashinka hadda isin aragaasaan gebi ahaantiis xaafadan lahay maxkuban xaafado badan la kaleeyey lankasta gobolka may dhaban ka qabnaheen lankii yani ama dameerku bagtiy ama walku bagtiy mase waniiko ku dhimid hataa xaas u qaaday qashin humaan unun gobolkii degna deegaankaanu isku sheenay xaas ku jiiday inta sheenay may ku odsadaan number 1 horta qashinka meelaniiska niniiska jeey oo bar ee qashinka qali xaafado oo buude ama weel oo la kishubo number 1 in meel arhay aan baahna ha dhakan sidii unun anka control noolanka kale oo meel kale gaar ee qashinkii dhakawna liin arru qashinka jeey meeliyada kishub
hoola dhabaatada in ku sheejey sidaan un eedan dhusho iyo qashin dhabaatada oo eedan dhibinka hayaan in qashinka noo nadaafi ya aan baahna
wasaaradda deegaanka nin koonti geek ilaahay ka baasan way fadaan in magaalada walaalayn ku sheelay una tusiin ba ila argooyto walaalantii aad argooyto
ololeeyo
ololeeyo baad aad argooyto kaas ka shaqo qofka loo wari ba oo inta ku buubi geedigaas wada haysadaan marka way fadaan walaan u leen galan ulida maalmeed gubahayna ku shaqeeyahayna way fadaan wasaaradda meelin ayanta oo qashinka ku nisku jeeyo lankii oo inta qashin sheena ganaax la kadow oo
qashinkan oo hadda eed iyo eed la mayl raaya dhabanka gobna migii uu dhabka gobna la hadda qashinkan asii u qaaday ambo nin la magaha iyo hatta wadanka kulli maamulka ku jira ma aragna wala hadda qashinkan ee hadda uu hadda qofkan hadda sheegay oo intiyaalo may ka jira loo madasha hoola tiriyo meter samaw baada kuma dhe ha faa'ido kuma dhe erinka bakteeriga kuma dhe mayl raayish lankii hadda oo jidkan ha mara ama wadada mara ama eeriga ma mara oo dhanba aradaas mayl ay qabeen meel qashin qabe mayl raayish oo ADA dal mayl raayish hadda umdi mayl raay caafimaadka baahna si ku wareegida soo nagaatay hadda markan ilaahay ka mahadsan wasaaradda yaa wanin kooyti ee kulliiba qashinkan inni hadda nadaafadda ku soo biyaanna aray eediyada la angalna eedna waan ka riyaagne haddana may kale codsadaane qashinkan kulliisa isan arag waa saam wali dibshee inni hay baahdiisa
qaar ka mid ah xubno metelay wasaaradda deegaanka Koonfur Galbeed ayaa bogaadiyay ololahan
oo la nadaafiyo deegaanka wali linka maga darayhi nadiifi deegaanka yele are olol hadda uu wendo ee olol eed iyo eed muhiim ah uu noqon deegaan ahaan ka saagta geedogan afmaadan helan oo ba geedo afmaad hela umudiya yani afmaad helas oo ba deegaan nadiif nagada umudiya nadiif nagadaas markan wali fadaan ololon hadig wal hadda la bilaabay meeliyo ku qotabaan managada ayan wal oo siisa oo doonaan geek leen haani laakiin mar walba ba yani muhiim atanti lisi wadu asad isin argaaytan wala un hadda ba ka shubnay oo ka kuusni wali buu ha faayida iyo qashin in iska dhax jiraan iyo plastic iyo bacyaal baamadoowii intii ka saaseen oo deegaanada safayl magaajeen aan rafaadiyay qasatan diniga oo hoola hoob leer hata dibaatiin leeyin dhinaca hoob leer dadkana yaani iyo duunyada ba saameeyaa wala hadda ololon galmanimada oo balaawna wali oo bilaaw leew wal hadda la bilaabay meeliyo ku qotabaan managada ayan wal oo siisa oo doonaan
si kastoo bacaha plastic-ga ayaa waxyeelo ku haya deegaanka gaar ahaan marka si aan habboonayn loogu tuuro wadooyinka magaalada iyo goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan.